ɗum yo luumo heso meddinkomin ɗiɗo ba Bamako ɗo meɗen goni ley nokku rewɓe gaɗoɓe tatoueuse goni kañe puɗoɓe toɓe mbiyata Bambara Djabi hannden eɗen goni aljumare balɗe ɗiɗi heddini Alan ñalawmama kurtunguji kewɗi gattaɗo Bamako ɗo honno Amadou e Mariame mbiri Alan yo ñalawma kurtunguji ley Bamako. Leki danki anne jama heewi rewɓe ƴiwri tatteji fuɗɗo Bamako ɗo yalla ana gara moƴƴina koye muɓɓen ley mabɓe ana hen Mariame Oulaguin garɗo fuɗde koyɗe muɗum e juuɗe muɗum farde mon yaade kurtungu bandu gorko juuɗe makko e koyɗe makko fuu puɗama. Mariame holliti wiide ana welti.
Miɗo waɗa puddi so miɗo jogui kurtungu eɗum garɗina koyɗe am eɗum hokka gari hoore debbo.
Puddi darde muɗum ana mawni sanne dow garɗingolla debbo fays a watta e goɗɗum paraki puddi ndi ana wawi leɓinde debbo bo ɗum woni ko holti wiide madame Diarra Aissata Coulibaly andiɗo kabaru fina tawa gonɗo to Sigasso to heewi makko puddi yo lekki joguiniki rewɓe barke illa al ajal.
Puddi nafakaji kewɗi woni muɗum eɗo e fina tawa amen ɗum debbo kaɓɓanaɗo wattugol muɗum puddi nafa muɗum ana mawni sanne ana waɗa so deƴere tawa ele galle makko eɗum garɗina e hoore ɗum calɗi makko debbo ana hani wakkati fu tawa ana watta puddi ana waɗa so barke tawa ele suudu makko.
Dow kabaru dina modibaɓe koltiwide ki lekki won nafa. Mamed Cissé janguinowo tewtowo lycée franco arabe fo Mbabougou hollitiwide mo taguireɗen saabu Mamadou sallallahu alayhi wa sallam ana wiyanno jaade himɓe muɗum gatta puddi sini mbarmi mo wiyanno du rewɓe puɗo ɗum ana wawi defa leɓa yeeso worɓe muɓɓen.
D'après Oumou Rafia
hollitama wiide Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puddi tam wonno ko sawrirta barmere hollitama du wiide yimɓel fuu jottinoɓe mo saabi bar mere e hoore mu'en puddi o wiyata ɗum en watta hen oɗon ndiya ɗo amen ɗo e hoore worɓe yogaɓe kañum en du ana watta puddi e waare mu'en yella ko ɗum rawni ko ana heɓa waytade omo couleur goɗɗo
kase.
Worɓe hewɓe ana korsini rewɓe muɓɓen puɗɗo ley mabɓe ana hen o gorko goto momin kawri Medina Koura ewi makko puddi ana gardina debbo sanne.
Puddi miɗa andi ɗum sanne miɗa yiɗi ɗum saabi eɗum gardina debbo fa ele dina e hoore hakkille am yo hunde moƴƴune sanne windi ele fina tawa amen ndu min mbawa yaade caggal muɗum puddi ana fooɗa yimɓe sanne min ka miɗa yiɗi yiide puddi koyɗe gende am wakkati fu.
Ewi andiɓe kabaru fina tawa yogaɓe yiɗaka sukaɓe famarɓe gatta puddi e hakkillaji himɓe sini cukalel dewel fuuɗeke ɗum ana wawi wadde fa ronko heɓude gorko sini yettake hurtade go hakkillo selitaɓede wattu gonɗen joni o saabu cukalel nde woyi kañum ndu ana gatta puddi honno rewɓe hurtiɓe ni. Momin kawri le luumo mango Bamako Sakinata Keita yo ɓiɗɗo debbo mbaro duuɓi sappo e jeɗɗi kanko jaati o fuuɗe ke fa gasi ewi makko puddi ana ko watta yalla mo ɓeyde leɓude.
Fay so wona ele kurtunoji miɗo watta puddi saabu miɗo yiɗi ɗum won kolitiɓe wiide debbo so ɓamaka hana wattude puddi ma min ka miɗo watta ɗo e juuɗe am ɗum tawama kurtungu na ɗum wona kurtungu.
Rewɓe fuuɗoɓe kañum du ana keɓa e o golle ley mabɓe ana hen Janaba Cissé joɗiɗo Ségou ko watta kanko yo fuuɗude koyɗe rewɓe.
Puddi ndi miɗen gatta e koyɗe e juuɗe yimɓe ɓande temeɗe joyi yaade temeɗe jeegom so puddi boɗejo o kano temeɗe jitti mi gaɗirta ɗum jombajo o ko mun ko ujunere miɗe wawi puɗuɗe ñalawma ka fuu fanɗi yimɓele sappo saabi golle o mi heɓi darude magasin ɗo gommi ɗon mi jangini yimɓele hewɓe woɓɓe kasen du gaɗuɓe golle o no woɗirde ñalawma hande o keɓoɓe ko tamma e juuɗe mumen kañum en
holtindi wiide puddi yo lekki tawateki sanne ley nokkuji bulɗe hono ley saha ngal moyennoria end e Asie Central le Mali le laamu kulikura e kaahe ɗon ɓuuri heɓede rewɓe kañum woni ɓurɓe wadde golle muɗum moƴƴinde ɗum e waylitinde ki lekki.